Kansimeo muzira wange nange sebo Banji baba imba kwa bazira benseno Olebio viva kwa zembula mubwensi eno Naba mubaga mbambu mama ya sanira obuzira bwe kwanga Naba ndibaga mbambu tata ya sanira obuzira bwe kwanga Pamama siba ni omie kwa sane batata na ye waliwa wasanira sebo Simulala nange kwengamba musomesa yo masupe iro
Musomesa teleka
Mulezidenti we kwanga
Teleka ah. Musomesa teleka
Dokita we kwanga
teleka. Musomesa teleka
Selebu we kwanga Tata ne mama Banji betulaba munsi muno Eranga tugamba ntiba manyi Na yenga otunula yona jeba ise baba Baita muyeno sebo Nelson Mandela Kenneth Kunda Mahatma Gandhi George Washington Baliba manyi munange na yenga musomesa ye atendeka Ani ya kuigiriza gusoma no kubale bikuyamba mwebyo byokola It was a professional teacher nga nange bwento ye antendeka Tusanye tusimenga musomesa olo mulimu kale gwakola Kubaye watabadi imba leona Tenga watakola neguangali sana Musomesa muntu wape iba na gera Tukomeko kumuzalawa
Bafuba okuwagala obwongo nsako yabwe si esanyusa Nayera beweyo ne bakola kyenvanze mbebaza olw'omulimu ekula N'obudde be umalanga mukola Presidente ekwa
Musomesa natendeka
Doktor ekwa Tane mama Ani atendeka basawo begwanga batuyamba mubuzi busebo
Ye musomesa Ani atendeka bakulembeze batuwereza mugwanga Ye musomesa
Ani gwe tutero gwe buzanga ko mubitundu ne mugwanga
Ye musomesa